ajeseri ubu ngubu iri muri muri anniversaire y'imyaka 20 ibayeho
ashingiye kukuba ajeseri iri mu isabukuru y'imyaka 20 ikora padiri ya Karimye Théogène washinze umuryango mu mwaka 2004 avuga ko yifuza ko abapadiri benshi bamenye imikorere ya ajeseri bityo bakayigiramo uruhare kandi ibikorwa byayo bakabigira ibyabo ari nayo mpamvu yahereye kuba padiri bashinzwe uburezi kugira ngo bafashe ajeseri kurera urubyiruko mu muco w'ubuvandimwe
tube twakwiga uko bigenda bitera imbere bagenda nabo babyinjiramo ntange bakamfasha kugira ngo uko kurera urubyiruko mu muco w'uvandimwe n'amahoro ajeseri yiyemeje bigende bireka kuba ibya padiri umwe agobe iby'abapadiri benshi kuko nubundi n'ubutumwa bwa kiliziya kwimakaza umuco w'uvandimwe n'amahoro
Padiri ya Karimye Théogène avuga ko abapadiri bashingiye ku murimo ajeseri ikora wo kwimakaza ubuvandimwe himikwa amahoro muri ibihe byinshi mu bihugu ku isi bikomeje kurangwa mu bwumvikane buke abapadiri biyemeje gushyigikira gahunda zayo hakaba hasigaye kubivuganaho n'umushumba wa Arkidiyosezi ya Kigali kugira ngo barebe uburyo habaho imikoranire
noneho bakarushaho aho bari nabo kuba babyigisha babitoza urubyiruko ariko nyine banyibutsa ko kiliziya ifite uko ikora ko kugira ngo byorohe navugana n'abadukuriye twese nyine muri kiliziya no ku umwepiskopi noneho akaba yabiha umurongo bakabyinjiramo rwose bakamfasha kuko babona ari ubutumwa bwiza ufitiye kiliziya akamaro ufitiye abakristo akamaro ufitiye n'igihugu akamaro
Padiri Lambert dusingiza Imana uyobora Sineke bikaba ari ibiro by'abepiskopi bishinzwe amashuri gaturika mu Rwanda avuga ko gahunda za ajeseri by'umwe hari ku gahunda yayo yagwiza amahoro ari gahunda nziza kandi igomba gushyigikirwa na cyane kwigamije kubaka amahoro arambye haba mu Rwanda no hanze yarwo Padiri Lambert dusingiza Imana uyobora Sineke ahagashimangira ko nta kabuza ibikorwa bya ajeseri bigomba gushyigikirwa na cyane ko imirongo migari yayo ari myiza
ajeseri ni umuryango udaranira inyungu wemewe na leta mu gihugu no kuvuga ngo bivuze ko imirongo yahisemo cyangwa yagaragaje igiye kugenderaho yashimwe na politike yo kubaka amahoro y'igihugu iyo ngiyo rero idahabanye n'imirongo migari cyangwa se amahame n'amabwiriza amategeko ya kiliziya igenderaho turabishyigikira kuko nicyo nibwo butumwa dufite Yesu Kristo yadutumye kuko gushyira abo twigisha inkuru nziza ivanjiri amahoro yazutse turi kwitegura pasika nibwo butumwa aduha nimugira amahoro mbaye amahoro yanjye kandi aradutuma nyine kugira ngo natwe tujye kuba intumwa z'amahoro
umuryango Association des Jeunes de Saint-Charles Rwanga ajesiri uri kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 kuko washinzwe muri 2004 ugamije kwimakaza amahoro muri gahunda wihaye ya 2000 nyuma y'uko padiri ya Karimye Théogène wawushinze yabonye ko kinyejana cya 20 cyaranzwe n'intambara ushyiraho gahunda yo kugira ngo kinyejana cya 21 kizatandukane n'icyakibangirije urubyiruko rusaga 2800 rwanyuze mu makarabu 30 yagwiza amahoro mu mashuri yisumbuye na za kaminuza mu turere dutanu mu Rwanda ajeseri ikoreramo uyu muryango kandi umaze kugenda ugirana imikoranire n'urubyiruko rwo mu bihugu by'Uburundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tanzania na Uganda hahose ukabona ko urubyiruko rudashyigikiye intambara ni mu gihe abanyuze muri izi club bakajya mu buzima busanzwe bagaragaza impinduka mu babana Padiri ya Karimye Théogène akavuga ko kugira abantu benshi bariho babana badapfa ubusa ari umuganda mwiza ku gihugu muri iki kinyejana cya 2021
bakazafasha abo babana nabo bakabaho ko turavuga ngo kubaho ni ukubana abariho ntacyo bapfa abapfa bapfa ubusa nitugira abantu benshi rero bariho bakabana ntibapfa ubusa tuzaba duhaye umuganda mwiza iki gihugu cyacu muri iki kinyejana cya 2021
ku bwa radio Huguka na Disipuridio Habimana ibutamwe mu karere ka Nyarugenge.